nitie niye vando Ngegunda nzovi ya kwanye netulite Umano na kwanondo kisinga naona maundo Ngegunda nzovi ya kwanye netulite Umano na kwanondo kisinga naona maundo Yakaini enjoy Maisha mwanake Maisha mwekala ni magwa Yakaini bonde Yakaini enjoy Yakaini tombe Mbeza mandazi yake kwani Yakaini bonde Yakaini enjoy Maisha mwanake Maisha mwekala ni magwa Yakaini bonde Yakaini enjoy Yakaini tombe Mbeza mandazi yake kwani Yakaini bonde
Maisha mwanake Maisha mwekala ni magwa Yakaini bonde
manda asia ke kwani ya kaine bonde ya kaine enjoy maisha mwanake maisha mwekala nema kwa ya kaine bonde ya kaine enjoy ya kaine dombe mbeza manda asia ke kwani ya kaine bonde Lovers, you got it. The man be Orlando. I say, there's a moko. What time? Bagato.
Jeremia Musioka, Kenya Power Nairobi.